byabalebi balebi womu nga newe kuba kwakyeye ennyo teryayitayo gyalyeko ye musajja w'omugaggo oyo gwewafuna gayebawo takuwaayo kadde bambi ze nfunda n'omwavu bwembandumwa abeerawo nenyiganyigako nempona mwagala ono muyita ddati era nalayira sirimuleka bampola n'obo babino jjo bandi mwakubanagana munda n'ono weyadde mwavu tetandumya walayi mwagala
Chobera yoli kunza tanina katu banonya kukundenya abo bafeko senderero wagara
siwi banu mwa abirawo nanyiganyiga kone mpona wagalono muyitandati ila nalaila sirimuleka mpona nobo babino jo bande mwaku bandagana kunda nono yate mwavu
Nabayamas gachimbicho Olufini orwa masata Akavino orino orechiraro
Mira nyesanyu Otuka ufuna obulamu Ujiza yukasiti Nondaga jondo zako Ibyobu gagabia wibatwale Ibandegi alivantama Buba kurwani ranyo Ateba babizenze vantama Wibandu mwa
Zitanumia wala